yengewa Tadiki lena ngewa ya teneka na cha mama Netuwa golile ngewa ya teneka na cha mama Netuwa golile tesisi ya ola otonya uo Kwa kitui tesisi ya ola otonya uo Kwa kitui tanjulia simuinda motuka Usene tamwa tanjulia simuinda motuka Usene tamwa 2022 abangi nginya Okwe kitui 2022 abangi nginya Okwe kitui Motuka Gali nane Motuka Gali nane Ekuwa Eka ungamia Ekuwa Eka ungamia Ate dhasya Ate umaka Ate dhasya Ate umaka Tomweta Mosabata Tomweta Mosabata Nekala Kawaida Nekala Kawaida Investor Mango kwea Investor Mango kwea Wakisomo Kokitui Wakisomo Kokitui Nano kwenda Otogosia Nano kwenda Otogosia Motuka Nika misimwa Kondi yonde ito ya kitui Kila motui Kondi yonde ito ya kitui Kila motui Wethebe na koko mangu utabie Kwa motuka Wethebe na koko mangu utabie Kwa motuka Kisomo kanaba tongo kuya Wakawaida Kisomo kanaba tongo kuya Wakawaida Motongo imo wameko mami Tikwe yange wa motongo imo wa meko mami Tikwe yange wa we Motuka Gali nane Motuka Gali nane Ekuwa Eka ungamia Ekuwa Eka ungamia Ate dhasya Ate umaka Ate dhasya Ate umaka Tomweta Mosabata Tomweta Mosabata Nekala Kawaida Nekala Kawaida Investor Mango kwea Investor Mango kwea Wakisomo Kokitui Wakisomo Kokitui Nano kwenda Otogosia Nano kwenda Otogosia Tukwenda ngewa ya kiyoko Kondi ya kitui Tukwenda ngewa ya kiyoko Kondi ya kitui Tua ya muno mekezi ome Andwa kitui Tua ya muno mekezi ome Andwa kitui Tasakuye mono weza mbisi Kila mudenya Tasakuye mono weza mbisi Kila mudenya Sarini tokwa wa imotuka Newe witu Sarini tokwa wa imotuka Newe witu Gawaya nyamuni kwisa uma Umano inayo Gawaya nyamuni kwisa uma Umano inayo Yo Motuka Gali nane Motuka Gali nane Ekuwa Eka ungamia Ekuwa Eka ungamia Ate dhasya Ate umaka Ate dhasya Ate umaka Tomweta Mosabata Tomweta Mosabata Nekala Kawaida Otobosia, Nano Quena, Otobosia. Kianani, baby, Umo. Tomingwen, why you? Mera, Duanaitu, Sana. Investor akiso ola ni mutuka na investors mamba akiao kio ni watu itie aume oneza tuikite kwa tuizo kwa kio ningi nyamona yo tie ndo tutuai aimatini Yadu meleze na ku Baba ikila alina Kawanga ali kututua Itu inge Enzio Tanjuli azimuinde Mutuka Tosha Na tunaendele Mama Supporta azia mutuka Mwingi, mwingi nothi, eh? Iguna we, taraka, kabwere, wiki uso, no we, umoni, mwingi zendro, kilimiti, zambakwa, ewa ita, wadi, eh? Mutinda Zombe Musafiriwe Kiamatu Purity Bo Wadie Kwati imu tukabiu Nuhuse neta witu Mheshimiwa Mutuka
Janeta ukete na niwe tu ukwata na niwe witu twazoye Yesu siyane nunche la voz Rose Rose baby Toto mjini kwa niko vechau